shirkun oo yolaamo amaanka iyo kuwada weeraradeenka degmada Baydhabo iyo waliba shirka doomiyayay wasir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Maxamed Yuusuf Axmed waliba shirkulun ku hadlay arimo amaanka ee magaalada Baydhabo waliba iyo wada weeraradeena saraakiil laamo amaanka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeeda kulanka intii uu dareer iyo waliba lan ku hadlay sidii uu isku kaalad lahayn suguubka amaanka ee magaalada isla markaana lan adkay lahay amaanka fariisimo ciidamada iyo kulayn qaadafo iyo gudaha magaalada markii kulanka dhamaaday waliba warbaahinta la hadlay gaashaan la sare aamin ama daruura oo faafayn ku biyo jeedka shirkunga
ka shirkaan waliba xisaabsanay sidii xaaladda guud ee amniga nin isku waraysada fadhi bulshada gudoomiyaha kaafado tayar ku rogo saraakiish oo dhaqan isku kooyan markii geek adeen hanay ka beerti idii laakiin kama hanagaan marka warkaan wayba koobanya mar welba sidii bulshidan Koonfur Galbeed amni iyo un ilaali fanni sidii bulshidan deegaanadan Koonfur Galbeed un amni soo fadhiya ka shaqeeyaan
wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Maxamed Yuusuf Axmed iyo waliba uusan kuma hanagay ciidanka shaqadii oo aan hayn bulshada
buliska gobolka Bay iyo maamulka degmada Baydhabo iyo biliska degmada Baydhabo shirkaas oo si qurux badan oo wanaagsan oo aad u qiimo badan loogu dhacay warbixinno qurux badan lagu kala qaatay laamaha amniga iyo maamulka degmada Baydhabo runtii aad u qurux badan uga shaqeeyay amniga Baydhabo khaasatan biliska degmada Baydhabo iyo biliska qaybta guud ee gobolka Bay runtii aan idin kaga mahadcelinayna shaqada wanaagsan aad ka heshiin gobolka Bay guud ahaan gaar ahaan degmada Baydhabo hadda maanta ku sugan oo shirkan noogu qabsoomay laamaha amniga waxay soo gudbiyeen khaasatan booliska waxay soo gudbiyeen runtii shaqooyin aad u qurux badan oo bilihii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay ay ka qabteen guud ahaan gobolka Bay iyo degmada Baydhabo sidoo kale waxay soo gudbiyeen xogo iyo information runtii aad u qurux badan ayagana ay ku hawlgalayaan hayaana aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayna annagana insha Allah waa kor joogteen doonaa hadii Ilaahay raado shaqooyinka quruxda badan ee amniga ka socda guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo hadda aan ku suganahay
nabada waa xaaladu xasilooni ah aasaasnin ee jiritaanka bini'aadamka waa tiir dhaxadka horumarka bulsho kasta.